ZLatestMusic.com.
Hot sounds.
Yeah, it's your boy Desire. Mwanapo S.
J.O. on the beat.
Yeah.
Nifuna iwe.
Momo the great.
Nifuna iwe.
Hey.
Mami na papa tao, sanisia forever, honey. Mami na papa tao, sanisia forever, honey.
Iwe, vose nisa kupasa mami, vasa esa kukamba ulavi mami. Iwe, iwe weka nalava mami, ukaniseya nizaluwa na mami. Iwe, bali vose mami, you the best. Inote kuniseya mami na vest. Ipase kona second chance. Ona mami, we na kwada na fancy. Vasa esa kukamba mami, walikuwa na bali vose weo mami. Iwe,
mami na papa tao, sanisia forever honey. Mami na papa tao, sanisia forever honey.
Nisha kupa pengo mwana chumo bali wase mami you the best. Wewe nane watipange chikwati. Maita siwa zae sakuti. Tie mami watikale pamozi. Wanula fumuti maumozi. Nipaseko na second chance. Ona mami wena kwada na pansi. Wazae saku kambahani. Walikuwa na bali wase weo mami iwe. Wazae saku kambahani iwe.
Mami na papa chao sanisia forever honey. Mami na papa chao sanisia forever, honey. Jagoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Jagoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Mami na papa chao sanisia forever, honey. Mami na papa chao sanisia forever, honey. Jagoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Jagoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Mami na papa chao sanisia. Sanisia forever, honey. Itakoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Itakoba umi na demani we bofe weka na temwa mami. Mami na papa chao sanisia forever, honey. Mami na papa chao sanisia forever.